hamon iyo harad bay ku qabtaa higiya lab iyo adun baan kugu hayaayo nafta hamon iyo harad bay ku qabtaa higiya lab iyo adun baan kugu hayaayo habeenyo dararba adaan kugu hawaawira habeenyo dararba adaan kugu hawaawira adumba ii oo harsiyo hoyaad naftaad ii hurtaayo adumba ii oo harsiyo hoyaad naftaad ii hurtaayo wadi hagar bahdu hubal adiga ile hiboye hatta isode hiboye haye haye isode hawlaha adun waxaan ka rabaa habsami ii dirto hufnaanigu adeegta hawlaha adun waxaan ka rabaa habsami ii dirto hufnaanigu adeegta hiboy harad kadisa hidi diladi nafta taho hiboy harad kadisa hidi diladi nafta taho adumba i oho harsi hoya nafta di hurtayo adumba i oho harsi hoya nafta di hurtayo wadi hagar bahdu hubal adiga ile wadi hagar bahdu hubal adiga ile hiboye hatta isode hiboye haye haye isode